aan ku bilownay waxaa goor dhaweyta lasoo gabagabeeyey dooda gobolka Utah ku dhex maraysa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo sidoo kale Kamala Harris oo ah haweeneyda u sharaxan xisbiga dimuqraadiga Joe Biden inay noqoto ku-xigeenkiisa haddii uu guuleysto doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee dhici doonta 3-da bisha November ee sanadkan. Doodan waxaa la socday warbixintaana nooga diyaariyey wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Caadiyan dooda keliya ee dhex marta madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo qofka uu musharaxa ka socda xisbiga mucaaridka ah uu u soo xusho inuu ka dhigto madaxweyne ku-xigeenkiisa ayaa lagu sheegaa mid ka qabow 3-da dood ee 4-ta sanaba mar dhex marta musharaxiinta madaxweynenimada Mareykanka. Laakiin doodii xalay ayaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu muhiimsanayd ee dhex marta madaxweyne ku-xigeenka iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka taariikhda casriga ah ee Mareykanka, sababtoo ah waxaa jirta walwal laga qabo inaysan qabsoomin mid amaba labada dood ee u harsan madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Kadib markii uu madaxweyne Trump haleelay dhowaan xanuunka COVID-19, inkastoo uu madaxweynaha dhowaan shaaciyey in uu diyaar u yahay in uu ka qayb galo dooda 15-ka bishan, waxaa kale oo xiiso u yeelay doodii xalay da'da musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden oo hadda ah 77 sano iyo madaxweyne Trump oo 3 sano ka yar dhowaanna ka soo baxay isbitaalka markii uu ku dhacay coronavirus. Dooda oo ka dhacday magaalada Salt Lake ee caasimadda gobolka Utah ayay Mike Pence iyo Kamala Harris isu jireen fogaandan 12 feet oo u dhiganta ku dhawaad 4 talaabo, waxaana dhexdooda la geliyey derbi laga sameeyey maraayad ama dhallo si looga gaashaanto faafista coronavirus. Sida la filayaba, saxafiyadda dhexdhexaadinaysa dooda Susan Beach ayaa su-aasha koowaad ee dooda ku dahfurtay dhibaatada baaxadda weyn ee uu xanuunka COVID-19 ku hayo dalkan Mareykanka. Senator Kamala Harris ayaa markiiba ku boobtay maamulka madaxweyne Trump iyo Mike Pence in ay ku guuldareysteen wax ka qabashada cudurka COVID-19.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
Waxay tiri shacabka Mareykanka waxa ay marqaati ka noqdeen guuldaradii ugu weyneyd ee qabsatay madaxweyne xilka qabtay Mareykanka taariikhda dalkeena. Waxay sheegtay in Apple sacad uu ogaa halista coronavirus ee Mareykanka 28-kii Janaayo, balse aysan wax diyaar garow ah samayn, taasi beddelkeedan ay dabooleen islamarkaana ay ka dhalatay dhimashada in ka badan 210,000 oo qof oo Mareykan ah. Mike Pence ayaa ku jawaabay in madaxweyne Trump uu markii cudurka uu soo galay Mareykanka uu ahmiyadiisa koowaad ka dhigay caafimaadka waddanka.
Before there were more than 5 cases in the United States, all people who had returned from China. President Donald Trump did what no other American president had ever done.
Madaxweyne Trump inta aysan xanuunka qaadin 5 qof gudaha Mareykanka, dadkana ay kasoo laabteen Shiinaha, ayuu qaatay go'aan uusan madaxweyne Mareykan ah horey u qaadan, kaas oo ah in uu joojiyey dhammaan dadkii kasoo safrayay Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha ballaaran dunida. Joe Biden go'aankaasi waa uu kasoo horjeestay wuxuuna ku tilmaamay mid nacayb ah. Wuxuu Pence sheegay in go'aankaasi uu badbaadiyey 900,000 oo Mareykan ah. Mike Pence iyo Kamala Harris ayaa sidoo kale isku wajahay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dowrka madaxweyne ku-xigeenka, dhaqaalaha, gaar ahaan soo noolaynta dhaqaalaha Mareykanka kadib coronavirus, isbeddelka cimilada, siyaasadda arrimaha dibadda gaar ahaan xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka, magacaabista garsooraha ka dhiman maxkamadda sare iyo sinaan la'aanta xagga isirka ee Mareykanka. Doodii xalay dhex martay Mike Pence oo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo Kamala Harris oo ah haweeneyda uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxweynaha Joe Biden u soo xushay xilka madaxweyne ku-xigeenka ayaa aad ugu duwanay tii dhowaan dhex martay madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden, taasoo lagu tilmaamay inay ahayd doodii ugu liidatay ee 2 musharax oo Mareykan ah dhex marta inta la xusuusto taariikhda. dhegeystayaal, warbixintan oo faahfaahsan iyo falanqayn daba socota intaba waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheena Galabta iyo Caawa.
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixinta doodaasi noo soo koobayay.